300 most important Norwegian adjectives 1-25. Likely.
Sannsynlig.
It's very likely she won't be able to come with us.
Det svært sannsynlig at hun ikke vil være I stand til å komme med oss.
Right.
Riktig.
That's the right answer.
Det et riktig svar.
Good.
God.
Maria is a good person.
Maria en god person.
Back.
Bak.
Your jacket is on the back seat.
Jakka di ligger på baksetet.
Lovely.
Nydelig.
Your sister is really lovely.
Søstera di virkelig nydelig.
Coarse.
Sjofel.
Why are you always so coarse?
Hvorfor du alltid så sjofel?
Only.
Eneste.
Elena is the only person that understands her.
Elena den eneste personen som forstår henne.
Very.
Veldig.
Our teacher is very demanding.
Læreren vår veldig krevende.
Sure.
Sikker.
I'm sure he loves you.
Jeg sikker på at han elsker deg.
Still.
Stille.
Stay still.
Vær stille.
Useful.
Nyttig.
The program might be useful for everyone interested in the Italian culture.
Programmet kan være nyttig for alle som interessert I den italienske kulturen.
Used.
Brukt.
I prefer to buy used books.
Jeg foretrekker å kjøpe brukte bøker.
Friendly.
Vennlig.
My brother is very friendly, so everybody likes him.
Broren min veldig vennlig, så alle liker ham.
Lively.
Livlig.
Her daughter is very nice and lively.
Dattera hennes veldig snill og livlig.
New.
Ny.
My new boyfriend is very intelligent.
Min nye kjæreste veldig intelligent.
Long.
Lang.
My fiance has long blonde hair.
Min forlovede langt blondt hår.
Observant.
Oppmerksom.
He is observant and curious.
Han oppmerksom og nysgjerrig.
Big.
Stor.
Your house is too big.
Huset deres for stort.
Nice.
Snill.
You're very nice, but you can't help me.
Du veldig snill, men du kan ikke hjelpe meg.
Bad.
Dårlig.
Knut thinks he's a bad person.
Knut synes at han en dårlig person.
Fine.
Grei.
It's fine, I'll do that.
Det greit, jeg skal gjøre det.
Old.
Gammel.
His grandpa is old, but he can use a computer.
Bestefaren hans gammel, men han kan bruke datamaskin.
Every.
Hver.
I go to school every day.
Jeg går på skolen hver dag.
Left.
Venstre.
I've broken my left arm.
Jeg brukket min venstre arm.
Wrong.
Gal.
It is wrong to lie.
Det galt å lyve.